Deutsch.
Baby, baby, let's go on the floaters and the gentleman. I'm a band boy.
Just one touch, simple, many
bamba, rambo.
Sipokuona na usiku ikapita, kesho yake minta kutafuta.
Mano na uzuri na sifa, shida na maradhi, wendo doctor.
Sipokuona na usiku ikapita, kesho yake minta kutafuta.
Mano na uzuri na sifa, shida na maradhi, wendo doctor. Sinate, ili la zote mini pate, mapenzi moto moto mini kupe, daima milele tuwe wote.
Sipokuona na usiku ikapita, kesho yake minta kutafuta.
Mano na uzuri na sifa, shida na maradhi, wendo doctor.
Sipokuona na usiku ikapita, kesho yake minta kutafuta.
Mano na uzuri na sifa, shida na maradhi, wendo doctor.
Give me one touch.
Some love, baby girl, from me.
Nahidi kukupa mahaba tele tele tele. When you move, watch every mele 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 mele.
Show me some love, show me some love. I need some love, show me some love, show me some love, baby girl, from me.
Man, water, ciao.